ndabasohoje mbahaye ikaze bakunzi b'ijwi rya Amerika. Iki ni ikiganiro muri isanga hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro muri isanga uyu munsi kiribanda na none kuri kudeta yabaye mu Rwanda, ikuraho Repubulika ya mbere yimika iya kabiri hashize imyaka 47. Ni ikiganiro cya cumi, turacyita amacumi kuko ni nacyo dusa nk'abasorejeho uruhererekane rw'ibiganiro rw'ikibazo. No mwihariko rero, gusa mbe mbararitse, turacyakora ubushakashatsi bw'ikibazo. Nibugira icyo bugeraho, tuzabagezaho umwanzuro mu mwanya wihariye. Muri make muri uyu mwanya mbanje gufata akanya gato kubashimira mwese mwagize uruhare wo kwitabira ibiganiro byacu aho muva mukagera. Nshimira cyane umuntu wa mbere twahuriye mu munsi mukuru w'umwana w'umuvandimwe wari warangije amashuri makuru hashize imyaka 5. Mu kuganira bunguranye ibitekerezo, yibaza niba hari ibiganiro ijwi rya Amerika yakoze ku mateka y'u Rwanda yerekeye kudeta hashize imyaka 40. Namubwiye ko hari byinshi byakozweho, ko tutifuje gusubira mu byo andi maradiyo cyangwa se ibinyamakuru byanditse byavuze. Mubwira ko tubashije kubona bamwe mu bagize uruhare muri iyo kudeta n'abandi bayiriye bya hafi, twakoraho ibiganiro birambuye. Byumvikana ko tumaze imyaka 5 dukusanya ibitekerezo, dukora ubushakashatsi, umusaruro wavuyemo ni ubufatanye bwanyu mwese. Aha rero ndabashimiye mwese mbikuye ku mutima. Mutese, abatwumva bose bishimiye ibyavuzwe n'uko byasobanuwe mu biganiro byakurikiranye, reka da oya oya, n'ubundi siko twari tubyiteze kandi murabyumva, kuko burya hari abacyumva ko uburenganzira bwabo busumba ubw'abandi. Twe rero intego yacu ni ukwibutsa mwese mutwumva ko abantu basangiye uwo muntu, ko Abanyarwanda basangiye Umunyarwanda, nta kubasumbanisha. Ikindi kandi nk'uko impirimbanyo z'uburenganzira bwa muntu zitwibutsa, uburenganzira bw'umwe burangirira aho ubundi butangirira. Ni ngombwa ko Abanyarwanda bazirikana ko ubumwe n'ubwiyunge bizashoboka mu gihe gishavuje umwe gishengura umuturage we. Abakoze ubushakashatsi ku kibazo cy'amahoro no gukemura impaka ku isi batwibutsa ko iyo amateka atigishijwe uko yakabaye, amahoro adashoboka. Baduhanurira ko kandi uwumva ko yagiriwe nabi, uwiciwe, igihe cyose akwiriye kugira igihe cyo kurira no kugira uburenganzira busesuye bwo kubwira abandi ibyamubayeho mu gihugu cye. Nanone cyane cyane ariko tuzirikana ko ugize ineza ayisanga imbere, kuri bo no kuri twe, kuri twe no kuri bo, kuri twese twese nk'abitsamuye. Iyo niyo nkingi y'amahoro arabye, imbuto y'icyizere, ari nabyo bibyara imbuto y'ubuzima. Iyo mbuto niyo tugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanone ndaha ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro. Venuste, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Abahitanywe na kudeta yo mu Rwanda mu mwaka w'1973 bari mu ngeri izinyuranye, harimo abategetsi bakuru, abaminisitiri, abayobozi muri za minisiteri, abanyamabanga bakuru, abayobozi b'ishyaka MDR ryari ku butegetsi icyo gihe, abayobozi b'ibigo by'amashuri n'abandi. Mu bantu 60 bafashwe bagafungwa bakagwa muri gereza, harimo umukobwa umwe Agnes Kabarenzi yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Ijwi ry'Amerika yamuhariye ikiganiro cy'uyu munsi. Mu mibereho y'abantu, abahanga batwigisha ko kuvuga ibigwi by'umubyeyi ari uguha agaciro ubuzima kuvuga ibibi byabaye no guca umusingi uzubakirwaho amateka yubaka y'abanyarwanda y'u Rwanda rutica abana barwo ibiganiro by'urukurikirane tumaze iminsi tubagezaho twavuze ku marurerwa yabaye hari nibyo twumvaga byatera bamwe guhahamuka ariko twumva ari ngombwa kubibasangiza ngo tutabahisha ukuri bibitse bimwe muri byo byagiye bishimangira ya mvugo ikubiye mu ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda aho twakwibaza uko niba ubugome kamere ari kamere muntu ariko nanone hari naho twabonye ko umutima wa muntu wuje imbabazi zitagira ingano ibiganiro twabagejejeho byibutsa ko ababyiruka bakwiye gusobanurirwa ko dutiye andi magambo y'undi muhanzi ko urukundo ruruta byose ko amagara atagumbye kuguranwa amagana kandi ko ubuzima bw'umuntu ari ntagereranywa iki kiganiro ijwi rya Amerika giteguriye ababyeyi mwese mwabyaye mugaheka mukarera tugituye n'abandi barereye Imana tugituye n'impfubyi zakuranye umutima wa kimuntu niyo mpamvu ikiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba nagihaye inyito umugore rukumbi wajyanye n'abandi uwo ni Agnes Kabarenzi waguye muri gereza ya Ruhengeri iyo uvuze abantu bishwe nyuma ya kudeta muri 73 abantu benshi bumva abanyapolitiki byatumye nibaza umwanya Agnes Kabarenzi yari afite mu ishyaka ryari ku butegetsi ministeri yakoragamo ngashaka inyandiko yasize yanditse byose nta na kimwe nabonye none se yari muntu ki kudeta yabaye Agnes Kabarenzi ari umukobwa w'inkumi ufite imyaka 24 yavukiye imuyunzwe mu cyahoze ari komini Masango muri prefecture ya Gitarama ababyeyi be bari Languida Mubirigi na Anaclete Sebufirira uyu Sebufirira akaba yari na burugumesitiri wa komini Masango mukanya turatangirana urugendo twumva ubuhamya bwabo babyirukanye imuyunzwe
urabona urabana baturanye kaze nije kwiza no ku kigo kimwe primeri ariko we yarandi imbereho nk'umwaka
turakomereza ku karubanda mu ishuri mbonezamubano twumva bo biganye
umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyakora uzi icyahamagariwe udapfa gukora ibyo abonye byose
Agnes Kabarenzi yafashwe yakoraga ku bitaro bikuru bya Kigali CHK
kwa muganga kuko yari ari ibintu bya sosiale uziko n'abasosiale bajyaga bakora kwa muganga kuri CHK
ni naho yabyariye avanywe muri gereza ya Kigali 1930 umwana ntiyashobora kumurera
turagatemuratura reba nyine takarimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa arakarira rwose karakura kabake yakuze azi ko arapfa
Agnes Kabarenzi niwe mfungwa ya politiki yaguye muri gereza ya Ruhengeri amaze iminsi 52 atarya
wewe niwe wanyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije haciyemo intervalle y'iminsi 4
umwana Agnes Kabarenzi yibarutse ari muri gereza ntashobore kumurera arababwira ikimuri ku mutima
abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nyiri muto ngira ngo bambonagamo
abo nibo batumire bacu mu kiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
mu gutangira iki kiganiro cyihariye kuri Agnes Kabarenzi ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Gakire uko mwabyumvise mu biganiro byacu ari mu ba mbere bishwe yaguye mu nzira bamu bamuvanye ku gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri mushikiwe ari mu banyuma bapfuye turabigarukaho umukanya yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'abakozi ba leta hanyenshi kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9 abahungu 5 n'abakobwa 4 imfura yari Gakire nababwiraga naho Kabarenzi yari uwa 4 Kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze dore ko na se yari bugumestiri wa 10 Masango abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza ijwi rya Amerika yashubiye kubona uwari inshuti ye ikomeye Cécile Mukabiganda ari mu Rwanda
urabona turayaga baturanye kweza no ku kigo kimwe primeri ariko we yarandi imbereho nk'umwaka ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe tugiye muri segonderi ariko ntabwo twize muri segonderi imwe mu ntangiriro njyewe nayize Kigali muri lise hari ya Notre Dame we ayiga mu by'Imana noneho ariko iyo abantu bamaraga mbese nk'uko habaye turokomeye iki gihe bakoraga egizame ibashyira mu masekisiyo noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali hanyuma y'imyaka 3 ya segonderi noneho ariko nyuma gatoya ahamaze nk'umwaka aza kugira ibibazo agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri ubwo rero njyewe ndakomeza ndiga ndarangiza maze kwiga ariko muri ubwo burwayi bonetete izira Trump yaramusuraga nkagira gute kuko naho yabaga muri famiye yabagamo nyangiye nabagamo nabo banishuti tukagendana twakomezaga guhura kenshi yaragize muri sosiyare ku Karubanda ubwa nyuma ndabyibuka ndumva hari muri 72 ukwezi sinzibuka neza ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru n'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori mbizamo ubwo rero duhurirayo kuko natubwiye ko izo famiye zabanaga duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye kudeti birabaye ntabwo twongeye kubonana
murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga anyeshe Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima twumve imakurata mukamugema bakuranye
anyeshe ko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane utarakundaga kuvuga wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mu batisimu wakundaga guceceka cyane utarakundaga kuvuga no gusamara akaba yari umuntu wari umukobwa wo kugira ku mutima utaravuga cyane akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi yari umuntu wicisha bugufi cyane stressemple ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi akanakunda gukora attention ku bantu bose no ku bintu bihita kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane akagira igihe cyo kwitegereza abandi agaceceka ariko ibintu byose abuze abonye byose ntabivuge
ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya akiri na mutoya mubyirukana wabonaga ari umwana ucisha makeya
kuba turi kumwe nawe twagombaga kumu tukamuzunguza tutari kure kuki udakina kuki udaseka ngwino hano tugira ukabona nyine no akaba yanakugaya kandi mungana akaba ni munyibisize ngo gusa wajya kuvuga iki bintu nyuje ngibyo akaba ari umuntu witondaga cyane noneho iyo twebwe bikatuje ko dutwara abasazi dushaka gusarana nawe ntadukundire ku buryo n'abantu bacu batubarate ku makobwa mu magiye murebera kuri anyesi kare ukuntu ari umukobwa uwugira ku mutima no ariko ni karakteri yiwabo ni kwa bene nyina babakobwa bose bari bameze na niko bameze na nyina niko yarameze abantu baceceka adakunda kuvuga no udongo no mu gihe yagenda gakura ukabona we arimo abantu bakuru ukabona batagi batarageze igihe cy'ubwana bwo kubabasazi no kwirukanka no guta no kuba bacabutse ndongo yari umuntu witonda cyane bigakabye.
Inshuti ya Cecile Mukabiganda yunga murya mukamugema.
Icyambere kimuranga. Kwamuranga. Kwanza intelligent. Mwishuri pe. Yari umuhanga cyane bigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizabiriya bizamere bya CGM. Bavuga bati yabaye parmire cinq premier. Mukuri y'abana ba urutonde rufu. Yari umuhanga rero. Kera kimwe. Kada n'umukobwa witonda. Utuzi.
Na Michel Shumbusho ari mu Rwanda n'umuhungu wa kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michel Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyeshi kabarenje muri gereza, umwe afite amezi abiri undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza.
Hari ibintu nka bibiri yambwiye c'était une maman akundaga gusenga cyane. Kubera yari Catholic hadi sengesho ubona bavuga ngo ndakura mu Samaria jwa
ya ni ndakura mu Samaria we
ndakura mu Samaria kagira rero ni chapre ya somaga nyine kenshi ngo mu bavaye kujya kubyama kenshi voilà ni cyo ambwiye ko akunda gusenga akunwa ikintu yibukaga mama parce que mama we ntagaruye ari mu Catholic ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo ry'Afrika Maria akagira n'akantu donc nisha kurebara nisha kure cyane hanini ni amwibukira gusenga kwi ngo yari umuntu uri karme ariko noneho ushobora kugusetsa we ntaseke n'icyo kintu n'ibi bintu yambwiye kuko namubaje igihe kinini.
Anyeshe Kabarenji arangije amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Cito i Kigali ahavajya ku Karubanda. Nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana aho ku Karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972 yari mu cyiciro promotion ya 11. Ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'ijana na 65. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima.
Kabarenzi Anyesi nyokavugwa twize mu kigo kimwe Karubanda hagati ya 69 na 72. Mirongo irindwi na kabiri niho yarangije. Hari ibyiciro bibiri, hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine. We rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri, ubwo yarangije muri 72 yarahansize. Ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe, twahuriraga hamwe,
ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe. Ni iki umwibukiraho uvuga uti Anyesi umwibutse nibuka iki?
Anyesi umwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa w'umunyamutima. Mu ijambo rimwe nuko namuvuga, umukobwa witonda, umukobwa wiyoroshya, umukobwa w'imico myiza, umukobwa rwose washishikariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga nabo babikira nyine b'abawuziriya mise nakubwiye. Umunyamutima, sinzi ukuntu nabikubwira, ni ijambo ry'Ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine, rikubiyemo umuntu witonda, udahubuka, udasaragurika, uzi icyo akora, uzi icyo ahamagariwe, udapfa gukora ibyo abonye byose,
ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga.
Wicisha bugufi, witonda, utirata, ahura akagusuhuza, waba ukeneye ubufasha akagufasha, ntabari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize.
Musaza we Claver Murara nawe avuga kwa nyeshi kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo.
Cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo. Akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane.
Hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga. Byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho
rwose cyane. Ahubwo byaratangaje kuba atarabaye mu bikira nyine, ariko buriya ntavuga ati yari afite. Yari n'inshuti yanjye cyane yihariye.
Wowe ko yari inshuti yawe yihariye ni kimwahu mwahuriragaho cyane wavuga uti nka umushiki wanjye
twabikenshi nyine twarakurikiranaga yanyitagaho cyane nyine. Ibyo nabonaga rwose yumvaga mbesha niba yabona akora igihe muto yahaye akagirira impungenge agashaka ko ikintu cyose ari byo wagifata.
Avuye ku karubanda ararangije, hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali. Aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi?
Naho ngaho muri Shasha, ahandi yatangiriye naho ngaho ni yatangiriye.
Umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga, bamufatiye iki? Yarahuriye hehe na politiki?
Urebye mbese mbona ko yarihaga famiye yose. Yashakaga famiye yose gusa nta kindi.
Kubera ko ni ikibazo nibaza, n'umwana w'umukobwa afite imyaka 24, abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri presidence, bakavuga bati buriya yari afite amabanga. Abandi bati buriya yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ariho musaza we yakoraga, bati buriya yari afite amabanga n'icyo yazize. Ariko uwo ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, umwana w'umukobwa afatwa azira iki?
Azira nyine yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyaduka, cyane cyane baziraga abantu bo muri komune Masango.
Nubwo bwose atakiriho ariko ariho ukubera ko yasize imbuto, niba ariko nabyita mu Kinyarwanda, kuba yarasize umwana yubitekereje, wumva umeze ute?
Biradushimisha cyane kuko yapfuye ageze wasize, kandi umwana yasize nyine niho urwibutso rwe, kandi yasize n'umwana ubona basa, bikaba biradushimishije kuba atarapfuye ngo agende ugiye gushyira kuko yashize umwana ushobora umuntu areba nyuma agahita amwibukira.
Umwana basa, umwana ufite urugwiro, ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje.
Umwana w'ubwenge cyane nyine, afite urwenge nk'ubwanjye nanjye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda, baraganiriye cyane by'abakobwa, amubwira ko afite n'inshuti ariko ntazina yamubwiye. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1973 nibwo Agnese Kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi atatu ariko itaragaragara. Mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta, Agnese Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali, ntigeze akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri presidence nk'uko bamwe babitekerezaga. Bashakisha icyo yazize nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi. Nubwo bwose rero yari atwite, yarafashwe arafungwa, afunganwa n'undi mukobwa Rudodi Anne Marie Nikuze, ariko yaje gufungurwa. Agnese Kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974. Amakuru Ijwi rya Amerika ifite nayo umuntu wabonye Agnese Kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje ko abyara, yambaye imyenda y'umukara. Umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana. Mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana warufite imodoka ya Volkswagen y'umweru. Abanyagiterama bo hambere benshi barayimenye, byavuzwe ko ariwe mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda. Niwe rero bajyanye i Kigali. Amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari ministre w'ubutabera, baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza. Bagezeyo yahise ababwira ko bishe amategeko ko batagombaga kuva muri komine, ndavuga Madame Nyiribakwe. Ariko ministre Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana. Bagiye muri gereza ya Kigali Kabarenzi abahereza imfura ye, ababwira ko yitwa Uwimana Barataha. Bageze mu Yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje. Cecile Mukabiganda yari umwe muri bo.
Akazana kakageze muhira aho yari atuye uwo muntu iwabo, yarakiri iwabo, yaratoranashaka yaje wenyine.
Akikageza mu rugo ako gahinja urakabona nawe uragasimbagiza ukabona akagifite imisatsi nk'iyo mu nda.
Turagatura nyine takarimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa arakarira rwose karakura kabake yaje kuba akabaza nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi. Ariho kaba ariwe kazi yanashatse kuze rwose cyane abyara akana kamwe aburera nabwo ari bubiri ariho ubwana bwe pe burabyirukana burakurana noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwa ya famiye y'iwabo wa nyina.
Anastasia Nyirahabimana twavuze warufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi aramubatirisha amwita Christina. Inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu ari Vera Nitegeka.
Naho bimenyeye nakubiswe n'inkuba ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye nta uzongera kubabona, nanone birushaho kuba igitangaza. Ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa, ngira ngo ubungubu yari kuba anezerewe ko yujukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye. Ibyo birashimishije cyane, birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho, kuko turamwibuka turamuzi, kandi usibye no kumwibukira no k'umwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye, kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'umwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Ko kantu ko mu ishuri n'akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe.
Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Agnes Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali yajyanwa muri gereza ya Ruhengeri, afunganywa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki, afunganywa n'abagabo atari umugabo, yarafunganywe n'umucuruzi Kanana Minadab n'umugore we Pauline yarafunganywe. Kandi mwarabyumvise hano ku Ijwi rya Amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yarafunze. Nubwo Agnes Kabarenzi atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo, yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yari afite Michel Shumbusho, umuhungu wa Kanani. Yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri Kabarenzi.
Agnes Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabibwiye n'umubyeyi wanjye akiriho. Kambiye Amerika habari igihe rwose nta habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prizo ndetse umubyeyi wangize kumbwira ko ari igihe gufatwa n'umusonga bisaba yuko nyesika abarinzi mani muheru uko ridashira nyitaho kumeka kumharabya kumabibero ntabwo rwose sinzi urumva ntabwo biba byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi ngibikomere biba biri aho ngaho abana nabyo
komera
bose babaye torture babayeho mu buryo torture moralement bwo kubabaza ndashaka bihuriye ni
ndabizi komera niyo mpamvu kino kiganiro nifuje kukibaho no kugira ngo abanyarwanda bumve ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryabwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu cyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi
Washington ijwi rya Amerika
mu mwaka w'1977 abayobozi bagereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura na cya gikoma kibingume Justine Mugenzi umunya politiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na ministeri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga
ngo ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi haramaraso ubwo kugira ngo barebe ibyo ari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arayabanza via injuri yikarayiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kurase bagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni munsi wa 31 undi wakurikiyeho donko hagati ya 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Anyesi
muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Nyeshi Kabarenzi nibutse ko ari we mugore wenyine warufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7 yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye Imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 atarya yari afite imyaka 28 twumve Justine Mugenzi
twebwe twarumirwaga twari twarumiwe kuko tutra tragedia yatangiye twireba bakabankuraja bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho kwaho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka amomandoni na voix ne sortait plus donc bari basigaye bigunze buri muntu ukundi kwe Anyesi rero n'était pas dans un différent climat que celui-là
hadi uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe harabambiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo akavuga ndakura mu Samaria mbere yo gusinzira ayo masengesho yazandakura mu Samaria barayumvaga hamwe n'izindi fungwa bayavuga basenga
mu minsi ya mbere bagisengana nibyo nakubwiye bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho ariko mama done byaracitse mama done byaracitse ni wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva sute na uri muhinde sete makwa yabikomeje kuko yari parmi les des personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inéquivoque.
Mu Kinyarwanda ubwo ashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye.
Kandi rero ugasanga nyine ni drama ntabwo ntawashobora kuyikubwira ngo uyumve. Ni drama kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo yakudeta bakoze uwo mugore yajyaga yajyaga gutwara morikiye niwe watwaraga brende se uwo mugore yakoze kudeta byarukumirwa gusa byarukumirwa hanyuma rero nawe aho amagambo amushiriyemo nuko aricecekera gusa kugeza igihe basangiye yabanje kujya atakambira Sembagana ati nyaboneka ati nampaye nibura amazi yo kunywa yagenze tu nta kindi wavuga
akamusaba amazi akayamwima.
Oya nabyageze aho arabireka yabonye ntacyo bimugeza barabyihorera bageze aho barireza inyabose umva ko nta uri bugerageze gucukura se ngo agende abantu bari bemenye irwaje.
Ari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye Imana.
Wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle iwo wamubanjije haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine ine cyangwa itanu.
Uwamubanjirije mu wamumwibuka
uwo basigaranye nyuma n'uwitwa Ruizi twagira Yesu
Justin Mugenzi. Ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa. Mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madamu Kabanda Felicite. Mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kurangisha Kabarenzi?
Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishinguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe. Ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwonse bakamumutwara gutyo, ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho. Icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana, ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure.
Uwo mwana wa Kabarenzi yanyeshi yabumva ijwi rya Amerika baramwumva mu kanya, ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta. Yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Suryetna Augustin Mbaraga. Namenye ko munafitanye isano mutwibutse.
Nuwo mu muryango ariko namumenye cyane cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri Ecole d'Officier arangiza ari uwa mbere wa promotion 72 ari i Kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira igikondo aho twari turi. Ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona tuza kumva ko yafunzwe nawe mbese ubwo twamuherukaga i Kigali. Uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana mesaje ati ndahari uzambwirire uzababwire ko wambonye nuko naho muheruka. Ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu.
Impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishaka kumenya aho bashyinguwe. Suryetna Augustin Mbaraga
nta mwana yasize ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano kuri Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva meze niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi
yewe mbaraga na gahinda kuba nta cyasize inyuma abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo ariko mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yaratarashaka n'ababyeyi be barapfuye ubwo rero n'agahinda kutagira ubaza ibyambaraga ariko nawe urumva yari yagiye yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo yari amaze umwaka gusa mu kazi yewe ntabwo namuvugaho byinshi ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye mbaraga yagiye atarashaka nta mwana yasize ariko amahirwe tugira ni uko anyesi we afite ishami ryamushibutseho
Anyesi Kabarenzi ntakiriho ariko ariho kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa yasize imbuto y'ubuzima imbuto yo guhuza no kunga imitima muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse Dr. Christine Uwimana arubatse afite abana batatu n'umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne Dr. Christine Uwimana nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Muraho neza bwana Veniste. Nagira ngo mbanze gushimira cyane ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakeneye cyane mu mateka y'Abanyarwanda. Nagira ngo mbanze mbashimire.
Murakoze cyane.
Hanyuma icya kabiri nagira ngo nabone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi ibyo babonye kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twatushije abantu muri kiriya gihe.
Urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abamaze kuvuga bose wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe bamuvuga ibigwi bakwibukije byinshi utaruzi hari nibyo yenda waruzi wabwiwe ariko nagira ngo mbanze nkubaze wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho.
Icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza. Biragoranye kumenya igihe namenye neza ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho ariko ni abantu babivugaga atari igihe babibwiye bakabivuga hagati yabo cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bahindutse nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri njyewe ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza mfite imyaka ndumva ari 14 ko kuva nkiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mu mama wambyaye kandi bitakiriho.
Muri abo babyeyi bakureze muri abo bana mwakinanaga cyangwa se abakuru bakubonaga hari uwigeza kureba mu maso akavuga ati uyu mwana arasa na Kabarenzi?
Yo ntekereza ko abantu bose bambonaga kuva nkiri mutoya bahitaga bamubona muri jyewe nubwo batabimbwiraga directement ariko urabona ukuntu giteye mu miso yacu ya Kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi abantu benshi barambonaga kandi na n'ubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segonderi aho nigaga mu by'Imana ambonye arikanga kandi atanze neza arampamagara ati umwana turinde uruwande noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri segonderi donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bambonagamo
bamukubonagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri secondaire ajya mu mashuri yisumbuye akaba ari nawe ubu wa mbere nawe nzi ko uri wabyirutse uri umwana uzi ubwenge ndetse na n'ubu uri igihangange sintinye kubivuga ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta hari utuntu muhuriyeho sinzi niba warubizi hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa nibyo bikubwiye mbere cyangwa se urusanzwe ubizi
nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane ariko mu by'ukuri kereka niba nabyibagiwe ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iyi nyiri abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri ku buryo nyine bahita bagavuga batiri ni nka mama wawe ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa ahubwo njyewe navuze ntibanza babyitiranyije nanjye kuko nkiri muto nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda
icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki
icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima nawe yakoraga aho hafi ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banjya iruhande na mama nuko igihembo bampaye rero birasekeje igihembo cya iniforume ya kaki y'abahungu ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego
nuko aho kuguha juru baguha kaki
bampaye kaki ariko sinzi icyo mama yayikoresheje birasekeje cyane nyine nibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu aribo bashobora kuba ba mbere
birashekeje cyane ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo Michel yarawe yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunyamunyaka mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umuntu ucecetse cyane ibyo byo guceceka nawe birakuranga
ese navuga iki wagira ngo hari yego cyangwa oya ntekereza yuko hari ibihengeramo nkabancecetse cyane kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40 ko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange sanga bagira icyo kintu cyo guceceka noneho by'umwihariko umuryango wacu ahubwo njyewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no ku
ariko se ugakunda no gusetsa nkawe
yewe jingi byose abandi nibo ba abandi nibo wenda babimbira abantu dukorana nibo bajyaga babimbira rimwe na rimwe abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nibo batangate muwanyaje ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza gusa icyo namenye ni uko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina roke cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba
iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga
yo baravuga ngo ibyo ntaririmbye abasenze kabiri ndo muririmbye kuva kera cyane kuva ndufite nk'imyaka 13 14 kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora gukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro ariko ndimpa amahoro y'umutima
ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu ukwiyumva no kwimenya ufasha abantu ukwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabibaye ku mubyeyi wawe
ndabije rwose ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ni ngo yarabishatse ngo niyo wabishatse gukora ako kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko yabangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomere nshobora kumva abandi noneho formasiyo nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye tuba dufite iyo formasiyo idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana
wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureze urakomeza ubaho urigura arangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo
ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri njye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma nyuma ndaza sinzi niba ndibone undi munota umwe wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka ya mama n'uko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu mitere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yari ameze icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na n'ubu ngubu nkibaza nuko umwana avuka ku babyeyi babiri ni ukumenya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe icyo kintu rwose nacyo nari kibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma jyewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo. Hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa umaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze, ariko hari ikintu kimwe nkibura. Ubwo rero ndacyategereje.
Nuko ukomeza ugategereza ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe, ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje, hanyuma dusoze ikiganiro.
Nongere nshimire warandagushimiye cyane Bwana Venuste, ntabwo narangiza iminota mumpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza. Donc ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi, ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nabo bitabye Imana hamwe n'umugabo we bari ababyeyi banjye nabo bitabye Imana. Donc ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha. Wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange, cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere, nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere, kuko rwose birabafasha. Ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara, kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize birica mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere, ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose, noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje kugira ngo hatabaho navuga ngo kimwe kinyarwanda rupture, kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu. Ni icyo ngicyo narangirizaho, ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone Ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora, kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40. Nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora.
Ndagushimiye cyane kubwa kano kanya wahaye Ijwi rya Amerika, ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho, bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo.
Murakoze cyane rwose. Kuri jyewe ni byishimo, ntimugire ngo n'agahinda. Kuri jyewe ni byishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza. Donc ni ibintu binyubatse cyane, ndabashimiye.
Bari bariho nibakiriho, arekwe Imana ishimye turiho, udusohoze ikivi cy'urukundo baturaze.
Ikiganiro twari twahariye Anyeshi Kabarenzi, umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere ya Gregori Kayibanda yimikiye ya kabiri ya Juvenal Habyarimana, ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara, hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye. Nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya Anyeshi Kabarenzi mugaragaza
icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye. Mbashimire namwe mwese mukurikirirwa irya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Nshimiyimana murakarama.
Twabaye impfubyi tukiri bato, ariko turiho, Imana iradukomeje.